genius.
Yeah, nigga bum, kabum, kabum. Call it a ma bum, ma bum, ma bum. Penny out of ta, melita out of ta. Uyo kalong, kalong, kalong. Ajiwe tena na jamini. Niye mtoto wa mjini. Tena wana shoboka, wana nionga. Wenye vidanga vya umie kwangu wana shoboka. Tena umeleta mantalau.
Leo nimekubamba.
Tena utosau.
Na kutoa ushamba.
Mama Amina, mwanao mchokozi. Nimepita kanitemea kozi. Sasa na mdunda.
Kalit.
Chuk chuk chuk. Na mdunda.
Kalit.
Namdunda
Khaled.
Yani kama mi mama mama mama. Nacheza na kibaba baba baba. Nami hari hari hari. Nami 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 natia kambi. Nasema leo.
Leo ni leo. Wakesho ni uongo.
Chuki 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 chuki. Wana na kaza boot. Gemuli mezidi ngumu changa paka ro ro. Kenye kweto kuna mami ro ro. Unamjua demu boss.
Unamjua demu boss. Unamjua demu boss. Unamjua demu boss. Boss. Oh, unamjua dem boss.
Mama Amina, mwanao mchokozi. Nimepita kanitemea kozi. Sasa na mdunda.
Khaled.
Chuk chuk chuk. Na mdunda.
Khaled.
Na mdunda.
Khaled.
Sasa na mdunda.
Khaled.